DJ Gup Boo.
Kati Entertainment's baddest DJ, DJ Gabu Adi TJ.
Ilibidi niyo kongendo ni washejiko. Siko kwa kanality juniko rito. Ulimi bado reiteri sasi zipo. Misari bado kali na mizani zipo. Sitapi simple kama A-E-O-U. Rudia mara twice A-E-O-U. Kati chingi za calling acha impromptu. Subiri usichizini. Two fingers in the sky. Kuncha gumi to the side.
DJ Gabu.
Easy boy, make me dance.
DJ Gabu on Instagram at DJ Gabu Adi Teacher and on Twitter at DJ Gabu _ Adi Teacher. 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 Teacher.
Introducing Bonnie and Frasha na Gabu. Sila Zima, Sila Zima. DJ Gabu Adi Teacher. Teach them, teacher. Give them the mix.
She never hold back, ready and steady. Guarantee pansy like an intelli. No doubt class like an imbelle. So me ready,
I'm so ready. Nya nyeshe, go ready. Show me how to.
Kati Kati Entertainment's baddest DJ, DJ Gabu Adi Teacher, Qatar's finest DJ.
Tell me that you won't get a fling with me. No for them I try, but them can't get me. All of them I can't see, them not ready. Yo, ready. The ideal woman, she a make her money now. She don't want a man who pay her bill, use her body now. Girl, I drive a fancy car and she live like a star. Girls done, hair done. Girl, she ready. She never hold back, ready and steady. Guaranteed pansy like an intelli. No doubt class, you can even ready. So me ready.
Ebukata tabeya afko so unreal kama visa afro na leo itabamba matabu ipachko kama una plans badai mini ko free niko kizuna die mini ko tricks na uko fresh kidole cha gumba playlist fresh from Kenya to Rumba tuna kill time kasa kume fly na ume stand gange paza waras yani vile concordi kwa mat beba yani vile ujijo kwa class lakini cheza down leo ina go down.
Chini kwa chini. Umesimama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Chini kwa chini. Umesimama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini.
Wewe unipoze yako wapi?
Namba nane yako
Uniposeako
wapi? Tuko hapa. Noma, nikisoma neno, iwe noma noma. Nikipiga wera, iwe wera noma. Devo akileta shida, TW. Tiga wanawe noma. Tiga wanawe noma. Tiga wanawe noma.
Mele 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 mana mabonde nimepitia re nikisukuma neno na bwana re nazo chukire nazo chukire nazo chukire.
Okay, take a one away.
Nikicheza ngoma, iwe ngoma noma. Nikisoma neno, iwe noma noma. Nikipiga wera, iwe wera noma. Tevo wakileta shida, tiga wanawe noma. Tiga wanawe noma. Tiga wanawe noma.
Namana ni size. Mama wambo. Kikweli ninapiga neno.
Fungua milango baba.
I want to praise you every single day. I want to love you every single day. I want to praise you every single day.
Nikicheza ngoma, iwe ngoma noma. Nikisoma neno, iwe noma noma. Nikipiga wera, iwe wera noma. Devo akileta shida, TW. Tiga wanawe noma. Tiga wanawe.
Your boy can feel a straight down down a soda.
Number one.
Girl, you got that in mind.
Bless your reason, bless your father, bless your mother.
You gonna go come back away, me, you love the way you want.
Girl, you got that in mind. Bless your razor, bless your father, bless your mother.
You gotta come back away, me, you love the way you want.
So me a feel it, think it, when the DJ sound it. Come be by me, come baby by me. My control, la, control lava. My control, la, control lava.
That's me does. When the number grows, he start to rise. Pop, pop, pop the beat. Let me jiggy, biggy, 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 bounce on it. Boja lo wasan tingu de dalu. Ola chiki le chindi mu matu.
My name's Straight Eye, rap for the paper. Got too many chicks in the city, but none play down. Got too many flows on the beat, but none stay down. Got too many names, King Fizzle, Fizzle, Straight Eye.
So I'm sing it, when the DJ sound beats.
Hey, shmuana, kiki gai shubaki. What a chance, market capi. Just on the come big or ready. 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 Nego la baba, nikama. Nego la baba, nikama. Oh no, si chese na nedo, nikama. Oh si chese na nedo, nikama. Oh no, si chese na nedo, nikama. Oh si chese na nedo, nikama. Get bus. Siku moja huko binguni.
This is DJ Gabu on the mix.
I'm a teacher. Sedani leta nyoko nyoko. Anataka vyeusa serikali. Kumesa godi ya borada. Mungu piga setani rali. Mekwambia setani alisukizwa. Pamoja na mapepo zake. Makasitia kama Mulana jitu limekula sende. Gaudi kijana kuchunga mbusi. Sisi kumoja baso kapatana. Unadhani goleza tabona Daudi. Goleza kujia Daudi. Daudi kuchukua jiwe. Chapa goleza na yo kichwa. Goleza kasikia kama
Dikima.
Chisa ni kome pigwa rani.
Dikima.
Chisa ni kome pigwa rani.
Ni Dikima. Ikibamba sana sema Dikima. Musa kagawanisa mali. Israeli wakapita katikati,
katikati.
Sifarao wakawafuna nyuma.
Yuma.
Akidhani yatawasika.
Ace.
Si Mungu ni wa ajabu. Alingoja tu wa Israeli wapite. Walipo maliza kupita. Farao walisikia kama
Dikima.
Kumbuka Sodoma Gomora.
Gomora.
Ile ilikuwa imejawa dhambi.
Wajana na dhambi.
Si Mungu kawambia tubu.
Tubu.
wakadhani ni mchezo.
Mchezo.
Mungu katumania lote. Namwambia toke huko.
Yes.
Haki hawa. Hata hapo amefika mbali. So don't go mara walisikia sema bro.
Chisa ni kumbe kwa utotoni. Sipotembea kubebwa mgongoni. Tufafa champion boy nita bwana samata. Mapembe ongeze mkia. Na ukini babe tunakupigia. Let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia.
Follow DJ Gabu on Instagram at DJ Gabu Adi Teacher. And on Twitter at DJ Gabu _ Adi Teacher.
Nota mapembe ongeze mkia. Na ukini babe tunakupigia. Let me make one thing clear.
Kati Kati Entertainment's baddest DJ. DJ Kabu, Ali DJ, Qatar's finest DJ.
Tufafa champion boy, nite mwana samata. Nota mapembe ongeze mkia. Na ukini bip tunakupigia. Let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mamba. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya nibamba tubamba. Msa unaweza kuzaki sasa. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda kaza na kamba. Ama ufata nyayo uchane msamba. Masuwa miamba, masuwa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Maisha na muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini. Piga muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki. Kiba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki.
Bambata, shika, kamata. Rumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, kongo kwa tabu reki. Cheza lokasa ya mbongo, wezi kumeki. Watch yourself, sije ukaji confuse. Mzuko wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakaki ujuwaji. Kajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Kumwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Wasuwa miamba, wasuwa anga. Tunasemaga chambua kama karanga.
Hey!
Misha na muziki. Acha maneno,
weka muziki.
Entertainment.
Every girl I say feed them die. But you have the pretty way you hold me in up. Me a fi ask you for your pretty so. You me a muggle with anywhere me go. You are the prettiest girl in the dance. If you want, fi me say take off the glove. I must see God send you from up above. Baby me tell you me fall in love. Y'all mind pan is fat, fat, bump on it. No flap, bump, climb pan it. Just like that, it's like that. Pushy, pushy back, y'all mind.
Yo balance it up. Give me that. Give me wine.
Come for me.
Oh,
come from.
Give me dance. Balance it up. Give me that.
Yo fat.
Oh, you the prettiest girl in the dance. Give me wine, me no comfy romance. Star boy, them a copy my dance. Deadly dance put me in a trance. My guy, you know he nice and naughty. Girl dance, girl no come from. Say she nice, but a OT naughty. Like a rice with a piece, she my island ting. Girl wine in the kitchen with the criminal dance. In a the dance, me no comfy romance. Girl wine, girl why your back so fat? Them boys, me no take back chat. Girl wine, wine, jam it, wine, grind. Girl, just wine. Yo, balance it up. Give me that. Give me wine.
Check.
Oh,
Entertainment's baddest DJ, DJ Gabu Adi Teacher, Qatar's finest DJ. Follow DJ Gabu on Instagram at DJ Gabu Adi Teacher and on Twitter at DJ Gabu _ Adi Teacher.
My tippy top.
No, tippy top.
They only my tippy top.
No.
Figures on my tippy top.
Oh,
my tippy top.
No, tippy top.
They only my tippy top.
No.
Figures on my tippy top.
Hey, my tippy top.
Kishika for me 1 minute go sawa. Suna just ipendangi my drama. Nikipita mtaa wana fire, my chali wakinena wana stama. Wana anza kutipitao. Wana anza kutipitao. Woja anza kutipitao. Kutipi. Unapiga chuma tipitao.
Tipitao.
Usitoke kwa flow.
Tipitao.
Baki na usigo.
Usigo. Tipitao.
Mnatia mayoyo. Yoyo.
Tipitao.
Yine dansi wapia na shosho.
Ma tipitao.
Na tipitao.
Leoni ma tipitao.
Na.
Pigeza ma tipitao.
Ololo.
Ma tipi.
Shika pa mi wani niko sawa. Natoka ile kambi ya power. Ya power. Machali wanataka mikugawa. Wanajua niko na dawa. Wana anza kutipitao. Wana anza kutipitao. Woja anza kutipitao. Kutipi. Unapiga chuma tipitao.
Tipitao.
Usitoke kwa flow.
Tipitao.
Baki na usigo.
Usigo.
Tipitao. Mnatia mayoyo.
Usisuke baki topo. Taka unye blitz ni kama wewe ni pop. Alafu ni pepere mende kama candy soap. Una nipata ya bitish. Mbona unafanya ngana sikuwa na ma feeling. Tena unafanya ngana epanga ma meeting. Hapo ni commissing niko kwa poto ma meeting. Wenye wivu wanataka kukucheki ukikon. Wanataka kuniteki nimebaki alone. Wataki kutucheki tunajenga home girl. Nitaleli ukikon. Tikide kuna vile weo fana vile tuvitikide. Ukitembea huku nyuma baby tikide. Hauna pimpu lako nipo tikide.
Niliamba kitambo sana wacha kupenda wakuchukia alafu upende jena. Hindo kitu chupitia kwa hii biashara. Biashara ngumu, biashara noma sana. Lakini nafani maneno kama vijana. Na ini njine mwoto sana. Mwoto sana. Ini njine mwoto sana.
Chua kado.
Kale. Mwoto sana. Gini ya mafanzo wamekuwa na sisi mpaka wa leo na walo wameongezeka. Leo imekuwa na tupambo wamekuwa pije miote. Na mko wengi mekuwa pini wote. Pewa kitu sa ushida za maisha. Kitu na kustress unayachilia. Wache kularukie vibaya sana. Na hii njine mwoto sana. Mwoto sana. juu ya team boots, jeans, t-shirt, cologne kwa mwili imeitika. Weekend imefika, lazima loka dunda na big alpha na kuja kunchukua na watoto na wili wangu wili wake rounduni kitumbua mpaka che DJ na chile ngoma ajabu sana akiambia watu ni moto sana
friend. right. Girl, I want to be your friend, not your lover. Hey. And I've been asking all your friends for your number.
To be your kaka Nagari alifai kuna toyo Na tukichoka dato nde moro Usini pegonjwa la moyo Cause you them girls and lawyer You die, you die, you feel You know you're rocking with the best man And I've been so lonely In my life But now I can hold on Tonight Kamata chini, kamatia chini, 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 kama.
I'm gonna call you Coco, I'm gonna be your lolo, wanifanya niwe kama popo. So many times that I want you, baby, baby, yo. Some new love, take me to the top. So many times that I want you. 'Cause I've been so lonely in my life, but now I can hold on tonight. 'Cause I decide, 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 decide. 'Cause I decide, 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 decide.
Come on, touch me, come on, touch me.
DJ Gabu Addy Teacher and on Twitter at DJ Gabu _ Addy Teacher.
See me, oh, yeah. Bad boy Weezy, star boy Weezy, boy I make a I swear she the dress, you know. Valentino, she the wear, you know. Bitch, you be the dress, you know. I know the letter stress, you know. See, I'm put on it.
Makale, ukaniondole kuzama kwa yale uchana chapa kuvutangale ukaniona kaniita mwanawe
don't stop. Again, now let go. Lay down your burdens, everybody let go. If Christ is your leader, you better let go. Uptown, let go. Down, don't stop.
Dear Burma, the long wife.
You take a pin on the bamba.
Dear Burma, the long wife.
You take a pin on the bamba.
Da-da-da-da. Then you get mad at Jenna.
Chani wa show, oh, oh, yeah. Kwa Yesu nira, na mwita papa godo, oh, yeah. Niliokoka, wakacheka, ho, 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 yeah. Wakanipa wiki, sasa nimo, oh, oh, yeah. Nilizaliwa huruma, na place nimefika, ninema na huruma, sani huduma. Kwa Yesu kunara, na katika na chuchuma, nilizaliwa huruma, hey. Na place nimefika, ninema na huruma. Sani huduma kwa Yesu kunara na katika na chuchuma chuchuma
kumbe 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 kwa Yesu ni raha hai kumbe 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 kwa Yesu ni raha hai
kumbe kumbe ya ni raha hai kumbe kumbe ya ni raha hai
hakuna hangover ni bila gharama ai. Labda turuke kesha, au kulala salama. Yesu asifiwe, hadi Dar es Salaam. Hapa tu ni baraka, hatutaki laana. Sini wachanga ndio, na tunataka raha ndio. Tusiharibu matarajio, juraza shetani ni mashaka ndio. Sini wachanga ndio, na tunataka raha ndio. Tusiharibu matarajio, juraza shetani ni mashaka.
Nilizaliwa huruma, na place nimefika, ni neema na huruma, zani huduma. Kwa Yesu kunara, na katika na chuchuma.
Nini atani se, si inago, ni rap damu, flasha. Chokwani boss, si ina go, gonga, 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 si ina go, gonga. Yeah, night boy top 10 si ni me gonga. Baraka toka juicy ni me omba. Kato toka me iva ni me onja. Ukiwa cheki na gold wa me copa. Kama kuna jami niko Honda. Akidai ame jami ni mebonda. Night boy mina gonga mpaka ocha. Yani boy easy latch dondo kando pocha. Nikingenga ka studio mina gonga hit. Nikiruka kwa bedi mina gonga miss. Nikifika ka club wana kata mix. Wanacheza ngoma yangu si ina go. Gonga 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 si ina go.
Bisha tu mina gonga na pacho kwa klabu tu kugonga eh hey, niko keja tu mina gonga na kaneva nasikia kakigonga
si ina go hey,
ama fala tu ni kubonga hawajui mali tumetoka tu kubonga eh hey, hii mwaka tunasonga ukibonga vibaya tutakugonga
si hey,
walisema gazi ndio kubonga ha mbona si wasikiwa kibonga ha
niko kwa kona na kata to fulani na venye kamenishika kanani nyonga
gonga si ina go
Meja, tunataka Lucy, tunaye Madi, tunataka Betty, tunaye Cora, tunataka Masi, Ateno Nyambura na Isola.
No party,
no party, no woman, no party,
no
na maskati kwa dance floor kikatika katikati kumesimama chali kwa chali tafadhali best rudi nyumbani ha. Taka manzi mswahili anionyeshe utamu wa uji tomo uji ni kutingisha birauli manzi mjaka nyuma amejibeba nile haga ikipita yani uwezi lenga manzi wa Kakamega take county migundo kusema manzi mkamba muziki ya kunengua mambo mbaya oh my commanding wife manzi wa nyeri ukimnyi madime she will destroy your life
major tunataka Lucy tunaye Madi tunataka Betty tunaye Cora tunataka Masi Atieno Nyambura na Isola no woman no pare no pare no woman no pare no pare no woman no pare no pare no Michelle no Mega no Susan no pare
I said it's no pare
no pare
if there's no woman inside then no pare
no pare
if it's just Charlie and Anto then no pare
no pare
if there's no panties and no bras then no pare
no pare
I'd rather kick it on FIFA and just spark and light some reefer if there's a plan without a Lisa please don't call me save your credo si kuji hata kama nalipwa I want to see some mini skatis maybe even dodge my ex like kati hata kama kumeshona imechapa kama hakuna mamanzi
hey major tunataka Lucy tunaye Madi tunataka Betty tunaye Cora tunataka Masi Atieno Nyambura na Isola no woman no pare no pare no woman no pare
ndio
no pare
ilibidi niokoke ndo niwashe jiko Siko kwa kanali tiju niko rizo Ulimi bado rize risazi zipo Misari bado kali na mizani zipo Sitabi simpo kama A-E-I-O-U Rudia mara twice A-E-I-O-U Kati chingi za kauli ngacha impromptu Subiri usichizi inin Two fingers in the sky Kunja gumi to the side Sio ngumu kudecide Tuzikwende tukislide We can boogie through the night Thank the Lord that I'm alive Two fingers in the sky Kunja gumi to the side Sio ngumu kudecide Tuzikwende tukislide We can hook you through the night. Thank the Lord that I'm alive too.
Kabit kaki club too.
Awesome Jesus.
Checking if you come through.
Awesome Jesus.
So follow if you want to.
Awesome Jesus.
Nobody can stop you.
Awesome Jesus.
Kabit kaki club too.
Awesome Jesus.
Checking if you come through.
Awesome Jesus.
So follow if you want to.
Awesome Jesus.
Nobody can stop.
Wanauliza kolo kwani ulienda?
Okay.
Wengi hawajui nilishabanduka. Kama shujaa si nilipata rufa. Chupazia za hekalu zilishararuka. Kumbe hapa siri ni kuchangamuka. Sasa anga zangu chonjo nina tambaruka. Mimi niko na Yesu nilijanjaruka. Kutoboa hii maisha ya mapanda shuka.